Si mwenye nito ya chile hile Mwenye nito ya chile hile Mwenye nito ya chile hile Ya bibi yake. Yeah, mahakamani nasomea hukumu ya kifo na humu ndo nyumbani nitapodumu mpaka mwisho. Mwaga pesa kwenye counter bila pressure mbele ya bouncer rap internet bish nachoresha kama browser full kujichunga uhuru na nitunza mitani nacha skendo kama lulu na kanumba siache kutoa somo nafasi kama hii maalimu nisena promo kama Nash MC M-Lab Anthem wimbo wa taifa bila jingo wala singo kila jimbo na sifika manda ya nyongeza na wapoteza kwenye map weusi mkicheza maoko mwatawelekeza ku rap nikifoka hawa foki hatari wanagwaya niki ni mbishi mpoki ni bepari wake haya niki mbishi rubber cop na wakosoa ma MC wanaopodoa mandishi mithide photoshop
ma MC wamefua wamechoka wanajua nikitua niko shua niko pure niko proper najua nakotoka na kichwa kimejaa credit so napochora na sugua kama vocha asante Mungu na nahau za kukosha nisije dharau isie nsisahau napotoka nikusikie nsisahau kiniongoza nishike nisiridhike hata na dau la kutosha bado topa kwenye mdundo wa kijanja sugu kwenye mpunga naitwa nunda wa kichaga nalindwa na elimu kama ndugu wa kiranja na pande zote nashika kama uvungu wa kijanja sifichwi hata niishi chini ya uvungu wa kitanda niko na rap kama ndugu kwa mapacha idumu kama culture bonge la darasa elimu funguo yangu ni ya bonge la kitasa mchwa wezi dondoshwa na kichuguu na shusha maneno we unaeropoka ni nukuu chungu huwa wezi kondoka na foka rungu juu chini ya mbingwa kuna naemogopa zedi ya Mungu tu still nipo street na speak simple sina tamati mwana rakati ka Steve Biko speak mwisho mchizi ka snitch kifo mini jicho la kijadi hikaze speak mwisho usafiri we tajiri ya ungamia ukiangamia basi umeshindwa ibadili nia maiti ubakia fuvu shindo kariri njia Mungu kanijalia nguvu na shukuru akili pia chimbua kweli ili uongo uzame wabongo na wapo songo kama udongo kwenye ukame sina hofu nina ubongo wa karne kwenye ulimwengu wa vipofu hata chombo wa mfalme
I'm original here on the beat I leave random play a demo stuff on the media no promo hear the beat feeling the vibe until your fit shit heavy I take it and put it onto my site it's a case dropping a verse with no punch I put it down rhyme so fresh and the sucker punch this is sun there's no smiling when on the job I'm naturally infected with rub so I'm just sick flow ill you're getting your head up or take a pill yeah I got it my fresh and maker so nigga chill brain damage never to blame what hip-hop did think deeper behind the lines is where I read it's a hip-hop sound on the Arabic drunk just as coming yeah I throw them to my back the one man orchestra I don't need no backup boy I ain't crack it's the end love anthem that make you higher
yeah ipo mgini kasanamu la bismini hawamini chati sende chini this mimi na speech shit acha kwenye beto shindikane mini mkubwa kama juwa swezi fichwa nsonekane step with your dangerous salama kondom ilu sikose wondo kuna bondo siache ndondo sumizi kichwa kujuliza you pretending with na nebuka tena kifo chema you pretending wish vip kunjama deep zama kwenye lungu acha buti lambe bumbi weni naudha kwenye mtumbu kupu na washa hili sotamasha kwenye mkumbi hini darubini ona kila snitch kwenye kundi kunu pako lofichika kwenye mani kwako anko nipe shime sopimika kwenye mzani hili ni chata hini data mujo hooky mix tata mwenye tata nisefanya muda mfupi hits.